mambi ngamba bwenti namirembe mukwano mama ngamba bwenti kakati chechisera tupe mukuleja guno mulembo guliwote kwagala kuleja tuteze kubyaffe bambi byomanyigwe bwe bufumba butufu tuve mukukukuta anti omukisa wekujjira osaanira okukozese sinabakitukana kwanjula mutufu mirembe mama ogamba otyawo mirembe mama womukwano kuma obulungi kuba misomo gye mbaddengira n'endowooza tolibaolyawo sitaani ali kusula naye kinsanyusisanze manyi nga waliwo bangi bajja bakusule naye wansanyusa nnyoko balaga ekitufu tiwaliwo omwana wange gwe nalonda ne wekiri baki oyo nze gwe nasiima mirembe ye yalondawo nze mirembe ye nayagala nze bonno bakiseera topa kubapeeya bonno bakiseera oli akusuubiza ekyera atakuwa kigumba mirembako nno gwekakwate bulijjo by'omukwano tewabula kuteesa olowooza otya bakulu kye bagamba walibaawo emisoso mu ebyomukusalirwa nze njagala ebintu byonna mu siringi ne bwenkuba omutwalo kasinga mbakwasa kye ndiko bambi sagala kulwanze mirembe gwe nno gamba otyawo mirembe mama ogamba otya fanana kirodi waliwo bangi ranji yakubejereza naye akasuusu koolinako maama kabuzale ne bwona baddimigo fanana kirodi manyi nga waliwo bangi bajja bakubuuza bwe kikufaananya oti olina ekyama kyewakweka bw'olina akaziko bambi kwewasaba mirembe maama bwe yatondwa katonda bw'atyo bwe yayonja fanana kirodi nerinnya lyewatumwa limala okukakasa ne bw'olituuka mujja mirembe gye ndowooza wenna mundabiko fanana okuzaala njagala ozaala ekyana kikutwale ensingo y'ebiseera n'obumu obumyufu ne kukika ewaffe ekiriwesa ekitiibwa mirembe maama gwe nalonda mirembe yenna yagala nze katonda bw'atyo bweyagamba